Yes, Martin, now. Yeah, I. News again. More music. Uye katonda, we twa kirizai, we twa sembeza, yabi kolai, yabi mala, ey. Oh God, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of Moses.
Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, anafanya majabu. Mungu ni mwema, mimi na yeye, milele na milele. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, anafanya majabu. Mungu ni mwema, mimi na yeye, milele na milele.
Cheki ambapo amenifanya mimi, amenifanyia mambo mazuri, mambo matamu. Enzi lake, tam tam, moto moto. Kwa kweli sitamuacha kwa sababu Mungu wangu ni mwema. Makofi za Mola, makofi za Baba, makofi za Mungu. Nitamsifu kila siku kwangu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, anafanya majabu. Mungu ni mwema.
Katonda, unuye katonda, atagati wako. Oh God, unuye katonda, wetu wakirizai, wetu wasembeza, yabi kolai, yabi mala, ey. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, atagati wako. Ulobu katonda, owa masabo, owa lubale. No, 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 yeah. Yazukira Yesu, Yesu wange.
Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, anafanya majabu. Mungu ni mwema, mimi na yeye, milele na milele. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, anafanya majabu.